abaluntu pega umona kwelilizwe uteta ubomi baluntu masekubukele enkosini ngiyo yodwa enobomi asekubukeleni enkosini ngiyo yodwa enobomi
Cine.